Wudondinu. Tsogolo lokhala lanu kulikonza mukukana kuti mupite kusukulu kuchita kukokana kukana ena podzudzula inu patsogolo makani kukufusani mukumati ndi wanu fulu tandiuzeni ufulu odzakhala mphawi ndiye uti zinthu zing'ono-zing'ono mukumakopeka nazo ngakhale siwiti weniweniwe mukumagodoka naye chonsecho mabungwe tulo sationa yakaliyakali mpang'ono pomwe usagona kufuna kukonzera inuyo tsogolo lokoma akhamvedi UNICEF ioneko osiyana-siyana mabungwe itwa kukangalika masukulu fizi akukulipirirani makope yinifolomu ngakhale sochola kukuninkhani cholinga ndithu ino amene muphunzire kuntunkuti muzindikire koma inu akenu pabwino mudatayira galu chidwi ndinso olimbikira mtima mulibiretu mose mulili kumango jomba monyadira zedi sukulu kuichita njomba
mwayi onse otiuphunzirire ndakupatsa zosowa zako pa maphunziro ndapereka dziko nalo layesetsa kuti asayime maphunziro ako msungwana lero ine
nalo boma pansi sili kukhala paliponse gwirugwiru kufunitsitsa ndithu pabwino mwana wamkazi atadzakhala zankhaninkhani ndalama lupereka maphunziro aulere ndiyenaso otsika mtengo paliponse akupezeka oteteza ufulu wa maphunziro atsikana malamulo mtimakezedi lidalongedza ndipo yense onyozera malamulo wabwino lomwe amalangidwa kuti mwina atsikana maphunziro mdziko muno nkufika pena poti bwino lomwe lidziwa ukaphunzitsa mzimayi waphunzitsa dziko koma inutu zonsezi simukusamala m'malo mwa mkalasi kokupezeka inu nkumabala nkukamba kwanu mukumati ziveka bwanji mkalasi muli ndi njala vuto ndinuyo ndithu atsikana nanga mpaka kumakwira makolo kambakoti za maphunziro akukulimbikitsani kuwabatizanazo nkhonya popeza kusukulu akukumirizani kochepa komwe ali nako kukupatsani inde pakhomo pano palibe tufa koma tikhonzeka ila iweyo tsogolo fatsani osatinso kuti mudzawasamale iwowo koma kumphawi wadzaoneni kukupewetsani aitu mpamene inuyo ndithu mukukangofikira mkalasi makope chii ulendo kukakumana ndachidya makanda anu aja otinso sanga kuthandizeni mwa njira iliyonse kupatula kungothena kotheneratu nsonga ya lanu lowalalo tsogolo etu kukupungulirani zokhatamira bwino zimatenda kenaka nkukutulukani zosabvetsetseka zija tsono zisadafike kumeneko nkadalingalidapo
simulikonda tsogolo lanu muzakhale nzika yodalilika